Yesu ayo ni mash. Ebenezer. Usi hole.
Time.